all day. Mm-hmm. Oh, baby.
Come on.
You remind machungu niliopitia kwake. Miba ya mapenzi sio mahala pake. Izo vikuku na makope kama ye. Usini video call please, I swear you look like her. I wish it kama unge kutia fanana nae. Saki kumis mi mana mwisho hakuwa mzuri nae. I wish kama unge kutia fanana nae. Saki kumis mi mana sina mpango nae. Mwenzo alinikomesha, aliponikoleza. Ghafla kanitonesha, tukumeza, singe move forever. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alikwenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Umefanana naye sura, mwendo, dimples. Umefanana naye sura, mwendo. Umetimiza, wanipendeza. Uko nyuma nilempoteza.
Sikuweza.
Malipo ya kumbembeleza, ilikuwa gereza. Vitamu na kumdekeza, kanipoteza.
Siwezi kurudisha siku nyuma. Ndoto zetu nyingi zilizima.
At least ungeko white, ungeko black. Alisha ni first, ni post, na ni mtak. Uongo kizidi mapenzi, ukweli waki. Alikubali walafi chini ya laki. Na walilala nae.
I wish it kama unge kutia fanana nae. Sitaki kumiss mi mana mwisho hakuwa mzuri nae. I wish kama unge kutia fanana nae. Sitaki kumiss mi mana sina mpango nae.
Mwenzo alinikomesha, aliponikoleza. Ghafla kanitonesha, tukumeza, singe move forever. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alikwenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alinipenda.
Umefanana naye sura, mwendo, dimples.